Paramenti isi zwe chitese chualiriza government okutunulile chua decha narubiri siko selu ngezi mkundwa dezeta ago kustako mulaka wasiwewe nesimbi ezofu bujiriro bujanja bivuacho chitese chino chitese duwa mbaka munisipali ya bujiri asumani wa salidwa ategeza nti narubiri chizibu chinene ye guanga kuvanga abantu bali wakati waka kaga na akenda wansuemi aketa anubuli mwaka bechita basa liru agamantia makabwe gaba amuni narubiri ensasa nyaye yongira naba makabwe njini nebazitowe liruwa Acheta government cheveko chekola. Unawagidwa bako kulio wa mbako mchalo wa mbende Hope Cranian nakazigwe. Koso mbaka municipal yeko boko Charles Ayume. Awasabe government yetanili teknolojia aliko mkujia njaba no kutangida narubiri. Nampala government mparlament Den Samson Obua. Ategezant government elike mpenda zete mi okwanganga narubiri ono omuli okusawo. Okebele libuli ayagadde marwali logayo okusobu janja viva narubiri munte kateka za ministry biobula mweza abuli joko soku ngobu wagizi okuvamba na mikago olubanywa speaker nita munga lagide government na abalawe chikwata kwa kusebye visi dua parlamenti munkola tuogede kono mbaka basa alidwa
Chitufu, wenzo gamba ndu Uganda mulimu endwadde nyingi era ziko sabana Uganda mungeri eye njawulo na ye lwechitu ukakubulwadde bwa narubiri oboli yao buine ngeri jobu kosamu abantu ninga chitufu ayonyo bwogenda mugwanga notandi kutambula nobuuza omwana alwala obulwadde bwa narubiri ne bamugamba nti dogo abami bali mukuba bakyala baabwe bamugamba ndu walete dogo waka mukibasha face tuzala bana bwe batyo nola banga waliwo obwetaavu obwenjawulo Government okufunulira obulwadde buno obwa narubiri mu ngeri ey'enjawulo kati bwe tutateekawo maanyi ga njawulo tugenda kufuna obuzibu obw'amaanyi so awo we nalabira obwetaavu nga palamenti tubeeko n'eddoboozi ery'enjawulo lye tuvaayo nalyo